Nessus, Nice to meet you. Hello, Vijaya. Nice to meet you all. I'm a co-founder. I'm happy to see you. My name's I'm called Nakao Kabat.
blam sang.
Ekimanyo kino kimanyi?
Si
kukiriza kukiriza neda neda na kugamba okakane okirize wadde omusajja mugagga naye naffe tusobola omugagga wala
musobola omugagga wala oluyimba nalukoowa oluyimba waluyimba n'oluyimba kolasi n'ogiteekako naye gavulontinga ne kugambya
kakati nzize biri byagaana bino tebigenda ga
wanje
nze mundagee ne wenzigi ebintu byange ngandi kukola mundage mwabi tate wala
soye kati ntoneko mu ofiisi eno ate ndabe ekiriyo omanyi ebintu byenirimu bino nabyo ate bitabula ezimumbasa ebipapula ezo kati mbanjagala ngenda okuwirira tulabe nga nekyo kivaawo zensonga woziraba zonna kati obamaliriza nga nzitwalayo wali mu kampuni teringa zijja kati okibanga kyekino deni ndoza akawungeezi
badempapula
zonna
zinagenda ozifune
waliwo eziriwano
wekomerawo
olina empapula
ez'okusayinaaukeinekuba nentinda olwakwebiribagenda n'omugaga
asatolwayosigenda kulwayo
sigenda kulwa mbalingina kuba nontinda nkobamanyo
leta byona tubiteeke wana nabisanga ate kanabikolera tutuule emirimu gibeera zenayekagene nekyakali ate naddaku olo wana ajja nga tubisayinira oba tutanga tuyinza kukola mirimu nga tosayinize ku bintu
halo mami tuzira baana butuu n'obuwunga bwabuti bwawerewo opulire nkobye tuzira baana butungulu n'esukaali niduuma n'obuki tuzira opulire ono mami yeno bayabati
abenyonyogera
naye okimanyi ntino ntino mbuno ensonga tezinnakyukano ntino era nkyali ng'oli owedda nga nkwagala nnyo
byoyogera bitegeezaaaoolindeko
zeze ensonga zemadde nkutegeeza
mutanakukwerera mumaka gange kati muliowotegera mulungi
wangi
kwata sebu wajja kukola ki wajja munfumba okukola ki naye kambuze
ekibuzo
muliwnamakategerakatonotonoaniwabuza
wangi
oyagala kufula kubukana omusajja bona omusajja
kyegenda okula kigakwa kyangu nyo ngenda kukola kiwaita okukangavula mu ngeri ntono nnyo kukirira wansi nga amaka gange